nikisikia squeeze niko juu. Nakupenda my baby. Moyo wangu yameandikwa na ma super glue. Ukiniacha jua kabisa sipati nafuu. Na sauti naiona kama inakwama juu kwa juu. Nakupenda my baby. Kiss the bass baby, niambie nijue nielewe. Kiss the bass baby, niambie nijue nielewe. Ebu nambie nijue usilie my girl. Mweza kumimi sina bra. Baby that's me nigereze. Iri na mini sijumize. Kwa mawazo gemu nduzishe. Kama nimekosa jiri yaishe.